Usmani fofana jammaado abobole ko goto e sukaabe jokkube de golle kawadorde ajame do gila duubu didi ko do o woni hebude ko fe inira haajuuji makko
ko do men garata men do ta sete be nukkel kam men hebata tonge ba nuudi gaawombe dabbude yahaybe be men nabanta ibe jawi ton men hebay temedere walla temedidi mido jokki do tugol do baymi hebali nokkugo kammi golla simi hebi tummi yahay ko baymi hebali simi do haaji
ko non heewi e jom otoje e horebe waddorde be yida huwondirgol e mabbe hibe tumira wad boniyagal no duudi e ko setebe wullitoto hore mabbe ko dun addi yoyoga e ben horebe waddorde wano misi ano horejo gar mtd no nginyi nabi dugol e nyamburu
on travaille pas avec eux
menen me yida hu wodirgol e mabbe mede yamira setebe ben si on ari ka waddorde do wota on holo ben dowtaybe on be wawi nabirde on ka on falaka menen men gollidata e nyamburu
ko wano non kadi e bangi setebe ben be yida hu wodirgol e mabbe wano o jio wietedo stefani
Lemo, yai, be bon, be wi, be do, to kono hara, be wadata, mimi hola, kibe mimi hola, kibe do.
And their hand, no, the kadi be ita ella, and who wondir gol ebe, he be tori jama on mot yagol ebe sukabe. Wana o gorko mo wawlali indemu fokitido kasare senfra
personnellement ça me dit
ni miita ella edo fokala eto to woni no wurira e nakere mum den be golliri leedi ella la wota neddo nyaawitire baaji mum wota en tonyidi
haisi buino yawiti de golle kono professeur Dali Serge Lida hertordo gandal lendo janginowo kajabi hattirde Felix Ofoibwani Abidjan holli ko golle jeyaade e faggudu selindindu de hanaka yawitede
on peut pas désigner les nyambro pas des
be wiyataake ko puybe ibe bangne de liggotobe go hewtaali ibe dabbana jongotoje yahaybe ibe rondano ben dolle no haani ka rentode nge jogitora golbe wo mala golle witto no haana lugginede e golleji mabbe moji wondi nafude rendongo
les aspects qui contribuent de manière positive
haray ngandintina be nyambrobe no tawa e memminay be piroji yimbe buyi wondi ko barmi e mum wobbe mayi fehe dudude jettama fi hubi dagol e golle mabbe kono ha joni battinali tan
Amadou Diallo VOA fulfulde Abidjan.